golloobe internet be bi'i hon biyeteedo Bill Gates latido kanyum woni ko jojjini gollirga biitegal Microsoft on kanyum e philanthrope ko jiya leedi America be bi kanno woni ko hensi watti bi nyaaw coronavirus ngo endan der duniyaaru be bi o wadaynaani pesogal watti hen en kulle latide walla mo on daara kaddi ko duniya wonno wada fu e kebayna nani e der yewtereji di o wanno e do ficcallal ko dubu junaadi de sappo e joyi o wi bi nyaaw kanyum waawi torrude duniyaaru
if any
Denino wori ko war himbe wadobe miliyoji sappo der duubi sappo garoji no wado dun lato bi nyawgom daabo himbe sanne kaborde bawa warude dimma himbe be endan amma bibbe nyawuji daaboji di kay dum fotane dum en fuy
microbes
ele yawtare ne kanko Bill Gates endan o waddi e television mo leydi Chine biteddo CGTN o ko hala do makko dum fuyo penno endan sabu kanko darna kinani durdugo e talakaaku en watti ko himbe be safareji mudun en dum ko na do lawol fedde do jojjini kanko jawdinke mawdo enda wi'etende Bill Marina Gates ilundubi naaji didi to enda America
you take somebody who's
dollar milliarduji kan gattumi gam walirde himbe der durwi didde nyawuji di himbe daabo dirta hande eden tawa der wakkati raabu wala du fu pene irde kalaaka du maggu mido hidi neddo gom na gomnati leedi gom holla fodde no neddo meden fu uri wadude haaju bandu eden kaaja hebude nyenyudo der gadol kure ko hisina himbe raabu gu enda kure de du gade gan himbe duniyaaru ba himbe leede de gala bawde ko yoba jo e ande luggi di ko singa company mo wada kure
addu mamidu mer birnin koni do enda Niger o wi kural kisinol coronavirus gal enda wala fu gacce
fide on non zancan corona
kural ko isentani do nyaw coronavirus o wala fu basi ko waddanta bit adama setu fama gamine ardibe house be e ko ami min jeyi tufade ardido house o yidi wi e jamaare moni fukki yamda nimbe to miju ko yerno nyawgu wontiri der leede tuba ko be boninde yottake der leede mede afrika mide ela alla beida hisinde e nyaw gam yeru no nimbe goni e hulirde tufade kural ko isentani do nyaw coronavirus o sainde alla wali be nyawgun tawande leede mabbe du alla waddam be koyir
Ayar lady Niger